salali Marekani wanaitaga dolali Ukweni wanaitaga mahali Uwezi pata mwali kama mfuko ni uko chali Hivi kwenu inanyesha kama huku Au kwenu kuna jua Mana huku kuna mvua Hivi kwenu meme umekata luku Kama hakuna tanunua Mana joto nalijua inakea Paka Mungu kujibu imenichukua muda Tusha tuzo na ndugu sababu tunafuba Hakuna tuzo ya unyonge acha kuna dishida Ukipata kidogo hakikisho na shiba Hata ukikisha ba
Beat kwanza president wa sheria na ingia yeah, Pewa mbili mbili kila mtu from the front to the rear yeah, I got my salary, oh my salary Feeling like a politician with the money Ladies on my neck spoiling them with money Nakakinipa vizuri ntalipa mahari Nyama kilo mbili, kredi ni mbili Ofula mfulu nji naona tumbili mbili Kwa bank ni mamili, kupigia pole mwili Itatoka hapa na warembo wawili Day, nobody can spoil my day today.
Spoil my day today.
The town and the village must know my name today.
Know my name today.
Kwa majina ni yani, wananijua. Kenya tu Uganda, tunasumbua. Afrika na dunia, tunaichukua. Leta chorus, fast buda nimeshaua.
Mola que cuba le chilla cuando
fuera